yeah, yeah, yeah. Tolu suka sambe wentombi engithi mangihamba naye ngingabi nanhloni. Yeah, yeah, yeah. Kisho suka sambe wentombi uncumo lwayo vele ngibona ingelosi. When you drive her crazy, cause why ain't told you to see. Oh, when I'm driving crazy, yeah, yeah. Cause why ain't you to see, oh baby. Shale wazi mina ngiyazithandela, baby. Enhlizweni yami uyazenzela, wena. When I wear this thunder sound, so nele juze ngingubambe. Enhlizweni yami uletha ukukhanya. Isipiti piti sokuthando lakho. Bazokhuluma bancame bethi uzongenzana nginamali. Banomona ungabanaki kobukhethwe yami inhliziyo. Thola usuka sambe wentombi engithi mangihamba naye ngingabi nanhloni. Yeah, yeah, yeah. Ngisho usuka sambe wentombi uncumo lwayo vele ngibona ingelosi. When you drive her crazy, cause why ain't you don't you see. Oh, oh, oh. When you drive her crazy, yeah, yeah. Cause why ain't you don't you see. Oh baby, it's me and you. Abanye bame kancane. Cause everything I do, I'll make sure you're more than happy. Ngoba mina ngiyakuthanda kule luthe eduzane nawe. Our love is forever. Wempula soyiwela sothumela amalomo. Ipinkomo jabulo sibali uzosiza umame kaye kulisela nabantu. Suka sambe wentombi uncumo lwayo vele ngibona ingelosi. Cause you're young, cause you know you're.